kuwa kimebeba mengi. Oh mengi. Sigo mzito na utu. Oluwa designer.
Yasubi ndani ya mbanyu.
Oh designer. Oh Oluwa designer. Oh no 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 designer.
Kwa Mungu na mimi mwanadamu, ungenipita kama sanamu. Spigi goti kwa mwanadamu, kwa mwanadamu. Oluwa give me power.
Hey, walisema tuwezi fika. Ndugu na majirani wakafunga milango mbele wao ni tukapitia wani embuona sasa. Mungu anaumbua hatari walosema tuwezi pata squeeze bila sisi awali. Nafahamu mbali sijebebwa nimetembea. Kila nachomiliki sijahongwa nimesotea. Na wajua wachawi na wajua wanafiki so save mkitaka wifi kwangu internet kama vifua vimebeba mengi. Nishakuwa sugu akili zimeshajua wachawi zetu ni ndugu.
Unaocheka nao, unaokula nao,
ndo hao hao wanaofanya unatubu.
Beautify me, beautify me. With your water, your water, your water. Waliweka beria. Wewe ni mwamba na nuru. Wewe ni mwamba na salama. Wewe ni mwamba na salama.
Ngele usaliti nshasaliti wa mamake. Na mpenzi ambeli dedicate maisha yangu kwa. Leo mnaniona niko hai na pumua siyo poa. Wangekuwa ni miunguro yangu wangesha toa. Anaye ni papumze ana mipango na mimi. So wewe kikara gosu na Christmas moja mjini ya nipishe.
My God, you know the mission. You know the vision. Give me division.
Ha, situ naish na watesi. Riski zeto zija wai kwa nye pesi. Kwangu mtakuja mtapita. Hakikisha mnajiweza mnapoamua kuanzisha vita. Ghetto wanalia bundi. Na bado tuna sign deals nyingi za michuzi. Na niko bize roundi hii ni mwendo Air Tanzania SGR wabudi.
Give me power.
Not ya.
It's a dirty game. It's a dirty game. No offense.
Chill upon it. Awa. Remember that.
Give me pesa nipe utu. Nisivimbe kakifutu. Oh, 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 oh.
Free Nation. Free Nation.
Oluwa give me power. Chineke power.
Take five now.
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 Take five now.